Chofu emalemba.
Wala mungu wafu watambala.
Wejia kubefi.
Wajipasha niwe mkombola.
Chofu emalemba.
Wala mungu wafu watambala.
Wejia kubefi.
Wajipasha niwe mkombola.
Chofu emalemba.
Wala mungu wafu watambala.
Wejia kubefi.
Wajipasha niwe mkombola.
Chofu emalemba.
Wala